jevute yona kuva mu buto kutusolwa lero mazima ddala omukono gwo gubadde w'omukama wenakusaba negenda nempakasa nenkolerera omulungi gw'olimpa mbadde mwesigwa mukama tonjiye n'omuleeta omwana saalira
jakuwagala nange tajule kumpadde mu majurebeya ebirungi ndeete kana lyako nange kwenalya omulungi ebirungi twagalane mubugakerifoku nga tuli kimu njakukwagala omulungi suubiza mu maaso ga mukama eyakumpadde njakumwagala nange tajule kumpadde mu majurebeya ebirungi ndeete kana lyako nange kwenalya omulungi ebirungi twagalane njakukwagala omulungi suubiza mu maaso ga mukama eyakumpadde nange neeyama n'okugondanga kubanga ndi muwulize omukwata mpola ebintu by'entalo omukwano sibimanyi gwabu sazimanyira munange mberezo ezibokola ewafe zibangwa njakumwagala nange tajule kumpadde mu majurebeya ebirungi ndeete kana lyako nange kwenalya omulungi ebirungi twagalane mubugakerifoku nga tuli kimu njakukwagala omulungi suubiza mu maaso ga mukama eyakumpadde njakumwagala nange tajule kumpadde mu majurebeya ebirungi ndeete kana lyako nange kwenalya omulungi ebirungi twagalane mubugakerifoku nga tuli kimu njakukwagala omulungi suubiza mu maaso ga mukama eyakumpadde omutonzi oyabeerawo bambi okulungamya abakwatira emigugu egibalema mube nessanyu embeerawo ekalo yetunuulirayo essanyu mube nekyamu bwebazenga mbeerayo naye abeerawo kubanga mukwano gwammwe mumusabe mukama omutonzi oyabeerawo bambi okulungamya abakwatira emigugu egibalema embeerawekalo yetunuulirayo essanyu mube nekyamu bwebazenga mbeerayo naye abeerawo kubanga mukwano gwammwe